kucheka tena wangu mutima na baki na cheka cheka kama kima mini simba nilo shiba sitamani kima kusha nyumiza we dada atoki humu atayali nishawe kabima ofu ya nini maradhi yote tuisha pima kusha niteka teka kwa koma zima na faidi kuwa na we dada katina he wakuje ulisina we kusha nizima we sinu janja kwa kote na mimi sebo kike kwa uduma we vurugu huna we unajitunza we ngoja nye kusifu kwangu wendonya na mega kipandesha mkate shajumu uchumi ngoja ni mkamate na mega kipandesha mkate shajumu uchumi ngoja ni mkamate Kitandani mungu kamjalia Uyu mtoto siyo gogo Wala siyo gogo Itadumu na ye So chenga nazo piga Klosi ni kipiga Ni vita vya mbogo Kifuwa ni dodo Yani inadili na ye
My babe, Monday, Tuesday Usindi badirishe kama day day Kama ni love baby, gimme daily Gimme daily Satina, hey Makuye ulisina, we
Ushani zima, we Janja kwako tena mimi sebo
Kiko uduma we Vurugu huna we Unajitunza we Ngoja ni kusifu kwangu wendonya
Na mega
Kipandesha mkate
Shajumu uchumi
Ngoja ni mkamate
Na mega
Kipandesha mkate
Shajumu uchumi